mwese muteraniye aha igihe kirageze ngo mbabwire akandi kumutima imbere y'umuryango ndetse n'inshuti zanje nshaka kubabwira akandi kumutima bavandimwe banje n'ababyeyi banje nimwigire hino bacire ku mayange
iyaducire
akandi kumutima ikibanze nimurebe uwo narambagizaga akandi kumutima nibamubyishimiye mukomere imana amashi akandi kumutima ikibanze nimurebe uwo narambagizaga bamubyishimiye mukomere imana amashi
turabyishimiye dukomere imana amashi turabyishimiye dukomere imana amashi turabyishimiye dukomere imana amashi
Mukunzi wanje uri mwiza nzakomeza ngukunda nk'akagufa ko mu magufa yanje hari benshi naretse kubwawe Imana irabikoze hubahiriza imibwa yanje haguruka maze duhoberane duhuza amatama amatabaza yake
haguruka maze muhoberane muza matama amatabaza yake
tera katangwe maze tuhoberane tuhuza matama amatabaza yake
tera katangwe maze muhoberane muza matama amatabaza yake Tuzasangira hamwe akarayi n'akajuma maze ubwo tuzaza kubasura tugasanga urukundo rugisendeye mu mitima tuzasangira hamwe akarayi n'akajuma maze ubwo tuzaza kubasura tugasanga urukundo rugisendeye mu mitima tuzasangira hamwe akarayi n'akajuma